Lazima ni win, hata kama yaka kwenye way. Na usiku na kuja mademon chawi, wanga nataka nipote. For sure, I don't stop, uta nikuta juu on top. Mafo, wanga meja, hey, wangu wameavaga. Kama unajua, unajua tu kama ujui, ujui, ujui tu. Boda nimevuka mbali, squatchi mwanangu, tanto Scooby-Doo. Kama una hate, na hate tu, kama una love, I love you too. OG codes, yeah, we keep it true. Movement like a soldier, 26 number, nani pa order. Wa kutoka umesha bariki wa umeoga. Na chana kila boda, kila chocho na kila kona. Na kimbiza wanaona, wamekwama na wanaona.
Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Ukituna batan, tunabow, tuko very, very. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Ukituna batan, tunabow, tuko very, very. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege.
Mayday, mayday, airport control, tell them we made it. Siko na begi, niko na kadi, niko na bebe, bebe. Stanti zangu over 18, mabusu kede, kede. Toto flani, vimtumbadi, uno ni gwede, gwede. Kwenye vita, unataka peace, kwa demu wako, unataka uli this. Yani tata, tata kama beast, na mpige kibunda, na mpige na kiss. Na unajua tukilenga to miss, you ain't getting it better than this. Unaponiona, ndo niko na office, tuko na steak, mifupa kwa fisi. Bebe, belea, ziko mezani, naelea tu kwenye mjani. Nice, naelewa, unachosema, kumbu mwenza. Kuna chula ramani, mkise mabole, mtoka zamani. Mkise mabif, haba amani. Haters wamesha kata katani.
Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Ukituna batan, tunabow, tuko very, very. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Ukituna batan, tunabow, tuko very, very. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Ukituna batan, tunabow, tuko very, very. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Ukituna batan, tunabow, tuko very, very. Mayday, mayday, mwede wa pesa, payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege.